Whoa. Hey. LW. Hey. Clue. Turn me up. Chino Kuinda. Subirim Zoga. Hey. Excuse me. Hey. I was penning verses daily, my rhyme book became my diary. I was on a quest to understand my destiny. Rapidly ni there, I was young, I was humble. Kabla faraja ni thiki, man, I seen my mama struggle. Mandugu zangu jaini kana siku moja. Ku grind miaka zote ndo, tuose siku moja. Had to observe and learn, sharpen my skills and craft. Najua kile na die, I'll be damn Nicky Slack. Murdering ciphers, had my speed game on fire. Marapa bado bonga chini ya maji wana gwaya. Authentic ndio mimi, skiza flows na easy bars. Apart from my claim, don't have fame, don't have deserve. But all in due times, jai choka na ku grind. This rap is my life, I'm a slave to these mics. Mama still prays, I see ambition in her eyes. I know her prayers got answered when my star shines bright. Nice skill, sini special, niki blow itakuwa glorious. Combination ka ya potassium, sodium. Bado ku osa cause I'm better na ni obvious. Ayo clue, mini nini kasi dominant. Wake up and smell the roses, niko solo kwa I garden. Doto zangu kwenye beggars, jai ziona kama burden. Ushaijuliza mbona life huwaga ngumu hivi. Bila bidii, uneza dedi hata bila shilingi. Yeah, kabla kuosa ni jasho. Yeah, kabla kuosa ni jasho. Wow. Hey. Na wakisema tuende 100 meters, tuko ready, hata kilomita milioni tutafika. Just to prove that mini MC all weather. Kunyesha maku wake bado, lyrically clever. Sinaga para za uptown, nasaka dough bila compass. Ikikuja ni rap though, nina maneno zaidi ya podcast. My punchlines, my metaphors, syllables impeccable. Bado LW kuwa solo, no comparison. Time after time, I supply the best rhymes. I was grinding with my bros, maybe we gon' touch the sky. Speakers acha zibang, easy my hi-hats na my drums. Niwa bariki na my verse, kama pop Vatican. Ubongo kwa fala ni kama tool ikiwa dysfunctional. Akili kwa mjanja ni ka weapon ama time bomb. Na siwezi bishana labda useme breeder see your pro. Na progressing nayo sana, rapping version ya King Kong. Na Dime Junior wangu wasiwai kuwa na shida ya mkwanja. Ngori kwe kutumia na isiwai kuwa kuisaka. Na niko rada hizi mitaa nisha sema tena. Kabla kuosa ni jasho kuwa rada msela. Yeah, kabla kuosa ni jasho. 2019.